So tulikuwa katikati ya kurecord the weekend update. So by the time unachiki part 2 utakuwa tumevaa nguo tofauti. Yeah. Na reason ni vile tulikuwa tuna record kukakuwa na history kwenye trend. So vile ilitokea first ilikuwa ni a popular DJ beats a police officer to death. Na hilo story ufanyaga na chukia social media. Mm-hmm. Social media waga ina sense. Ni sensationalize vitu. Mm-hmm. Vile hiki tulikuwa na reportiwa, ungefikiria ni kitu ili happen jana. Sindio? Like on Friday night stroke Saturday morning.
Yeah.
Then unakamu na find out ni kitu ili happen last week. Alafu, ikakami kakua, kila mtu akaanza kujuliza ni DJ mgani. Then eventually tuka kuja kujua ni DJ Joe Mfalme. Alafu ikika mtu story ya Joe Mfalme, one of the reasons why tumebonga Joe story, ni majuzi tu, iya nalikama kanipatia story ya Joe Mfalme. Ulisema nini?
Yeah, tulikuwa nikonimenda out ile time ya birthday.
Yeah.
After to cut a cake here, but that was like Saturday about one.
Yeah.
Your Saturday 9th.
Yes.
Saturday 9th. Yeah.
Mm-hmm.
So tukaenda like club flani hizo sides Western Bypass.
Yeah, yeah.
He was the headlining DJ.
Mm.
Nakumbuka tukibonga about, you know, the Kenyan music scene, how it may change. Back in the days my DJ ndio walikuwa na command. What walikuwa na push, what hits to make, and you're gonna make hits. Because the only person you might unaweza taka ku interview ni of course unaweza taka ku get nini opinion ya DJ Joe Mfalme about the current Kenya music scene. So of course me niko pale na chapa two drinks zangu nini na enjoy music na of course naona commotion. Dude, Joe anaingia na convo.
Jina kubwa. Anaingia
na social media like. Of course. So me plus niko na town naona ni raya nini. Of course, hakuenda kuingia kwa booth. Directly. So alikuwa na hang around, alikuwa amehang around hapo chini ya booth because the booth was somehow raised.
Yeah.
So alikuwa tu pale anabonga tu na mafans. Nikawa na he's an approachable dude. Nabwacha niye ni muulize, you guy unakuja lini nini? Iko nini? Ni aje buda, fiti, una, ni aje, okay. Tunaku dai pale iko nini, unatokia lini. Kasama, just tell me. Waniambia tu, and, you know, you can make it happen.
Yeah.
Reach out to me, sina shida.
Oh, okay.
Kwa like, oh, okay, yeah. Unajua nini, niko na expect.
Anyonyesha
ufalme.
Yeah.
But he's an approachable guy. Of course by the time tumetoka hapo sikusikia anything yenye ili follow up.
Yeah.
Kama alimaliza tu set yake. He had a very good set by the way. So that was my first encounter.
Okay.
Of course I've encountered him.
Yeah.
Aki train ile peeling farm. So nakumbuka Ghetto Radio
used to
sponsor. So sisi na boys wangu anaitwa Chief. Si ndio tulikuwa tunaenda ku record like vox pops or say like he said ume like set ya nani. So ni mse nilikuwa nimefollow rise yake sana up to time and he was second runners up. Yeah, he was second runners up. So ni mse mwenye anajua like he's a humble guy. Yeah.
Okay, cause hii story vile nakwambia like ungeenda kwa social media, hata saizi ukienda kwa social media vile inaripotiwa na design nyingine, hiyo ni sensational reporting, ile like a beat cop to death. Kuna shindwa juu. Nani achape karao mpaka karao dead? Wacha sasa niwapatie kitu fulani hapa kabla Rapture usome isto, nini utupatie opinion yako.
Yeah.
So kuna hii ni ya to Sub County Police Commander Dagoretti, Sub County Criminals Investigations Officer, OB, number 42 at 16:21 hours, ilikuwa jana 22nd, ilikuwa Friday, sindio?
Mm-hmm.
Yeah.
Subject: death of a police officer. It was reported today, the 22nd of March 2024 at around 1600 hours, hiyo ilikuwa 4 p.m. jana, that one Reinhard Kitosi, the brother to the deceased, one number blah blah blah, Felix Kellyan Kitosi of DCI Dagoretti had passed while undergoing treatment at Nairobi West Hospital. The deceased had been involved in a non-injury traffic accident within Kikuyu Market. Sindio? So, history kendele hapo. So, ukisikia hii story vile li happen, kusipia nimecheki vile Nation wame report. Nation wana report ati Joe Mfalme alikuwa involved in an accident na makarao, ana nini, na ukarao. Sindio? Alafu, kwa hii, ukarao kachapua to death. Sindio, kachapua kapata injuries, akapele kwa hosi. So, Mfalme Joe amekuwa arrested plus three police officers. hii kesi inafanya nashindwa na jo Rapture utapati opinion yako but ni in what situation tuseme umekuwa involved in an accident makarao wakuja wa traffic wakianza kuchapa umse wewe utaingilia
zizi
so hii kitu jo naona jo tunatumia jina yake but hii ni noma ingine ile tu ni bahati mbaya cause hakuna vile utachapa mse kaa kuna waswali tandika umse ni makarao misijaona place yote makarao anachapa mse alafu sivili anakaingilia hata ukikua umse ndiye ame make mistake makarao kianza kuchapa mse wewe stay away unasema maga kwa kona
unasema let the law
take matters into its own
hands. Makarao kukugeuzia ni very fast.
Afu yana msikio yako. No pun intended. Take the matter into its own. Rapture, history ya John Falme?
History ya John Falme you guy ni uchungu sana because John ni raya tu poa. Nishafanya naye job sometime tulikuwa tunafanya comedy flani. Ilikuwa inafanywa na Protel Studios.
Alikuwa
ni raya inaga mambo mingi so ni raya sidhani inaweza piga mtu baka imuue. Hata sidhani kama anaweza kuwa kwa vita na raya tu ovyo ovyo. Sababu unajua ni DJ. Na DJ ushindana walevi. So kama angekuwa mtu wa vita tungekuwa tushajua kitambo. Sababu vita utoka kwa ba. Na hatujaisikia ameingia kwa vita yoyote. So I think raya ni raya tu zile anakuanga tu place mbaya. Kuna swara ni kama inamfuataga. Because ashaingia kwa noma ingine akapoteza job. Akawa amenyamaza tu. Kama vile tu sisi tunaweza kuwa tunaongea hapa na yeye amenyamaza. And then yeye ndiye aliambu, "Huu jamaa hata ndiye anakuanga mbali."
Mimi sivange 3
years. Nasema hii raya inakuanga mbaya.
Of course.
So namhurumia sana na na hope ngori itaisha. Na hope ngori itaisha kabisa sababu Kenya ni nchi ya ajabu. Kenya ni nchi ya ajabu design unaweza kuomeka ndani ya gari. Watu wapigane na ubambwe.
Na ubambwe. Cause phone yako itaping hapo. Hey, you gonna kumbisha siku za moyo. Kenya ni nchi ya ajabu. Cause moja, I think ile DJ John Falme represent is success. And apart from success is being like one of the best in your nini. Na kumka umse in December alishare schedule yake paka nakumbuka Abel Mtua alimake a joke about it cuz yeye pia alishare schedule kuzoom sana kwa ga booked hata saizi ukienda kwa Instagram yake utacheki vile alikuwa booked paka unaweza ona kuzini noma ya last week ya 15th time alikuwa anatoka masaizi ya Kikuyu ndio hiyo noma ili happen si ndio so hiyo Kikuyu alikuwa hiyo place inaitwa nini acha niwe hiyo
jina
yu Texas Club. So amekupatia schedule yake like places atakuwa. So yu Friday alikuwa Texas barbecue Kikuyu, si ndio? Then saa tu akaenda Manhattan, then the tunnel, si ndio? So if he beat him to death, kwani alikuwa hizi club. So inamaanisha umse alichapwa. And rest in peace kwa huo karao. But sasa lazima tuangalie a few things. Was the cop dressed as a cop? Najua. Yes. What led to the altercation?
Yeah.
And then William say did he fight? Did aligonga mtu? Cause kama kara watatu wamekuwa arrested. How as me as a civilian. Miss Jayona and nimekuwa on earth for a very long time.
Let me join in the fun.
Nimeona makarao wakitandika wase juu ya civilian. But in my time yote sijaona play civilian ameingilia. Hata muizi akitandikwa na civilians. Makarao akiingiliaga, sisi stop.
Hata zile raya ziko na hizi magun license. Makarao akitokea urudisha za kumfuko.
Kabisa, kabisa. Mimi nishaona makarao wawili wapigana. Hakuna mtu aliamua. Watu walilenga. Makarao wawili walinyoshana yuga. Because unaogopa, unaweza enda ushike hii raya. And then kesho ushiku uende sell. So unajua vile makarao kuwa. Unaweza shika hii raya ipigwe ngumi. And then ikublame. So makarao walinyoshana yuga. Raya ziko tu kando. Eo crew, wacheni kupigana. Yani kuongea raya zinaongea. But hakuna raya
inaingilia.
Hakuna raya inaingilia atile physically. But watu walikuwa naongea. Eo crew, mbona juu walikuwa na uniform. Na walikuwa ma AP.
Alafu nini, hii pia na nirimind kitu moja. Kuna kitu tulio isemaga sisi watatu. Nungali time tukibonga jia joy. Tukisema, even normal people wanaweza jipata kwa noma. Vile story ya joy ili happen, haukusikia, sisi kaa hiko nini atukua sad. Fuck joy. Me, I felt nothing for that dude. But here, DJ John Falme, I'm feel sad for you because you are a DJ. You have to be out there at night. Unajua hivyo?
Yeah.
So, wewe umetoka kumaliza story zako, car accident can happen. Ukaita traffic police, because if you are planning to beat this guy to death, kwa nini makara wako involved? Acheki. Then sasa umejipata kwa noma. Alafu the next day ukaenda akaenda tutu na nini yake, schedule yake. Alafu apart from that, umsel kwa nafaa kutua Europe, eh? Nimetry kutafuta hiyo schedule yake ya Europe sijaipata, but alikuwa nafaa kwa naishia Europe. So hiyo tour yake jua Europe inaweza ishia hivyo. Tunataka tu noma tu kutafuta.
Alafu unajua alami pia wanakuwa guard design, hata kama uko innocent, wanaweza toa story yako. Wanaweza hata kuban kwenda kwao. So unajua wanakujana za ovyo. So itamkatisia sana juu ni DJ, lazima travel. Naona gari anaenda Qatar, anaenda Asia. Andaga US, hakuna mali jua endagi, as long as kuna Wakenya.
Yeah.
Huu ni DJ mmoja mwenye anatambulikana na Wakenya wako abroad mbaya. Ya anaitagua sana majuu. So, I hope Yongori haitafanya, you know, mpaka ma passport zilete noma, sunajua.
Yeah.
Tuwezi taka kuwa na raya kaya ikiumi, yonoja ni raya poa. So.
And have you, yote,
tuna... na iko hardworking nani.
Na tunamjudge through character yake, ule mse tumeko tukiangalia from the outside, eh? Because maybe yo siku, like, okay, mi historia ni make sense, why, how a civilian, because the first thing nilisikia, the first time nilisikia story, miku wanajua ni four civilians. Majiki yule leo sema ga choose your friends. So ingekuwa ni yeye na three civilians, ingekuwa kusema yuko involved, tunaanza kuargue. Lakini wewe na makarao watatu utaingiliaje? Mimi kitu nashindwa aje. Mimi wana makarao kandika
wase. Makarao wenyewe hawezi taka uingilie.
Hawatakagi.
Wanakuambia weka kando.
Hawatakagi. Makarao hawatakagi hata kidogo. Either anabishana na mkubwa wake, anabishana na raia. Hata mnaona, unaona hata mkibambo you guy. Nipatie example. Mkishikwa tukiwa tunatembea hivyo watu watatu. Tushikwe and then wewe makarao anze kukuvunja. Hawatakagi raia nyingine ingilia. Hata kama tuko pamoja. Wanataka tu kumalizana hiyo raia. Anasema, "Ah, wacha huyo akuje hapa tumalizane naye." So makarao anakuwa hivyo kutoka kitambo. So I hope to as in ukweli itapatikana kwa story hiyo raia. Arudi shughuli zake za kawaida. Unajua kuna fan base kubwa, unajua.
Alafu unajua kitu moja tu. Ushai notice Ike ile time umesota jo noma ikutafutagi jo. Time uko sawa.
Yeah,
nisha iti kigio story.
Mwadu wetu walikuwa kana... tuambia.
So many. Unajua, ukua maskini, hata ujaribu kujitoa hai. Hautafanikiwa. Hati utakuna ruka kutoka pilu unabunjika mkuu. Hati utakuna pisa kukatikati ya gari unakupikia hodi.
Unajitupaka kwa building unapona. Unavunjika baku na kwa kwa
unapata wincha. Body alignment. So nini vile unasema you guy poverty itakangi. Poverty haitakangi mse. No, like nasema mashida hazitakangi the poor
hazitakagi,
people.
Hazitakagi because nakumbuka pia kuna story fulani nishaisikia kuhusu grandfather. Ali nini alikuwa anavuta fegi kama vile nilikuwa anavuta fegi kitambo. So ali akiwa anachoma fegi kwa alikuwa anaenda home. Lakini sunajua hiyo siku kitambo vichaka zilikuwa mob sana hocha. So akapata raha na jinyonga. Raha na jinyonga jo. And then aka the story goes alingoja mpaka akate weight. Juu kijinyonga lazima lazima ukate weight. So inasemekana ngo kata weight sasa karibu kuenda. So akakata kamba ya hiyo raha.
Oh.
So hiyo raya ikaingiza beef kutoka hiyo siku. Yalimzuia kujima.
Saka kula moto na yeye.
Alikulaga moto na yeye serious. Sasa hizi shida zote nakula ni sababu ya hii raya. Ili nizuia niende.
Nimalize hii noma.
Niendelee na mateseko.
Hii ndio quote nilikuwa nataka kuquotia. It's actually Denzel Washington ndiye alisemaga. Na nakumbuka pia alikuwa quoted kusema hii story after Will Smith na na Chris Rock. So alisemaga, at your highest moment, be careful. That's when the devil comes for you. Yo time ndio noma kukujia. Wacheki kuna wale wase noma wakujia na kuna wase utafuta noma. Vile tunasema, like kuna kutakosa raya itako, like I'm off. Mbona unaonea Joe Uruma na huko unaonea Joey Uruma. Jina yako kwanza na J.O. inakabia si a good idea. Na J.O. hapa. Hakuna Jeroge.
Hakuna Jeroge.
Tuko saa. So, naone ya nani Uruma because the way, the dude that I see, is a dude who's always working, minds his own business. Unless to skie later, Miss Jay skia, ati ya mebrag place yote. Ira ingine kuna brag, ina isa dedisha msena ni get away na ayo. So, at your highest moment, umsa yiko fully booked. Raja hivu? Like ira yiko fully booked, inafaa kuishia European tour, you get your time to noma ina kukujia, alafu ni noma ya ndaye, ile umse nikiangalia nini yake na nikalia nimse iko booked enough kuweza kulipia ndai number one na number two kuweza. So hii ni noma ya makarao na makarao, but still if you are the famous person lazima ikuwe funzo kwa wengine. Unajua hivyo?
Yeah.
Hii sasa ndio kitu moja mtu anafaga kujua jo. Like sasa hivi iko nini nika podcast ka small. So tukiwa na noma kuna vile
raya zinaweza overlook.
But you guys the more tunaendelea kupanda. You guys kuna raya itataka ku make an example na sisi jo. Unajua hivyo? Kusitiki hata sasa hizi hakuna tuja defamation bado haijakuja. You guys at some point itakuja. So lazima kwa joke iko nini ni wasio corporate. Hiyo tayari ndo zitajua jo. Si ubonga. You are basically in everything. Yes? Na tunaachiwagwa kuza tujafika. Lakini at your highest moment you guys
Tuskia.
Your time your devil and akuwa like yeah. Wacha nitumie hii makende. Unajua? But this story ya nani DJ Tom Falme Jamie. Mimi ni depressed yo.
Mwanzo namtakia tu unajua justice patikane at least. Pia si tuweze kujua kuliendaje. Sababu unajua sasa hii tunabonga tu na hiyo story itatokea. Niko sure itatokea vizuri. Vile imeanza kusoma kwa news.
Yeah.
Tutajua. Na kama kwa innocent, you guy atatemwa. Kama kwa innocent atatemwa.
Zile raya zikebila juu zimemita sijui mcheza Sara what? Ni
Santuri.
Santuri. Mcheza Santuri.
Yeah, you guy ni Santuri. Yeah. Ile ilikuwa inazunguka ya black.
Niko nasema juu mcheza sahani. Ah, you guy. Ndio jai imenifikisha hapo. Mcheza Santuri. So, Mikile zasema of course good luck to John Farmer.
Yeah.
History, I hope atapata a lawyer that will eat the case.
Yeah.
And lawyer wako poke holes kwa history. Because yes, ungeniambia it was 4 civilians involved, ninge try kusema mini. But at that level, ya success, would he really do? Alafu vile umesema tu ni rap chama ni hiyo kwa sababu tu nimesema udil na walevi na tujisikia scandal.
Tujisikia mpigana na watu.
Yeah,
na walevi ndio wasi wa rais sana kupigana nao. Anaweza kuudhi hata anaweza kutapikia unajua. As in mlevi anaweza especially me na story za ma club na pale kwa DJ. Walevi waribu equipment za ma DJ all the time. Na tujisikia jua ameleta noma. Because raia kuja tu na glass iko na tei. Ana request ngoma na anamwagilia. Ufanye hivyo all the time. Ma DJ wanajua. Kila saa walevi ukujaga. Mwingine amekuja na chupa. Sababu ni mlevi unapata tei na mwagika pale. Na ma DJ wengi wanakuangana noma na walevi. Lakini sijasikia John Falme akiwa na ati amekosana na mlevi ama ameitia raya. Sasa unajua ni raya tu inakuga tu imechill. So I hope history itamuondokea because inakaa kuna swara inamfuata jo yuko.
Because vile mebonga jo ile swara nyingine ya ile job nyingine jo. But ikitu jo imekuonyesha vile noma jo kufuata jo. Like una message umetoka tu DJ unaenda home. Accident ka happen. Accident ki happen as long as nina injury it's not life changing. Unajua? So niko shoko like shit. Ni sawa. Love you get the worst thing in a happen jo kunaenda kukiwa na death kwa sababu afadhali mgongane mtu wa dead cuz your story itakuwa sasa ni accident
lakini si mtu atakamba dai
lakini ati mse si hata mgongane alafu ile accident yenye muue baadaye that's one thing lakini mgongane alafu kukuwa na vita alafu mtu aende a dead yeah sasa inakuletea shida zingine zilazijuani macheke but but I think this is the nini at your highest moment be careful that's when the devil comes for you
ni shida za falme juga
wasa unajuaga sikuwa religious but natrai kusema tu hiyo story ya sutra iku avoid norma like the higher unaenda the more norma sta kunini because you have more to lose unafaa kuwa nini so in hindsight of course now tunaza bonga joy story like kitu kama hiki happen we mwenyewe since you have a lot to lose unafaa kuwa hapo ukicontrol wasee like yeah, msifanye hivi najua hiyo nini but me I'm really hoping for the best for umse mimi vile na namjua from the outside cuz yeah, I think nisha meet once peke yake
okay
na ni kitambo kwa straight after shinda hiyo ilikuwa alishindaga pills na mali kwa na
za si alijitamfalme je pill mfalme
so after hiyo time I think we've never met for like over 15 years atujai kwa even the same whatever but nimse nimekuwa nikiangalia from far na nini I admire kila anafanya. Of course ile time ya ile noma yao na kina Shafi. Vile nilisikia from the outside siku anajua kaya ali joke jo hiyo kuzina kungayo time nikibonga jo yake nikisema ye atufai ku joke jo story ka hizo. Na wasi lazima understand mi nikiangalia ga story ka hizo na yangalia ga from the angle of I have a daughter. So stakira ya ikuwe like dema kikuja lazima nipe. But badaye nikasikia hiyo clip. Ukisikia hiyo clip una notice yeye haku nini ilikuwa but the wrong place at the wrong time mara ya kwanza, wrong place at the wrong time mara ya pili, we ni DJ lazima move at night, you get at night guy, that's when the freaks come out.
Kwanza the wee hours of the night
inakuwaga mbaya
between 2 and 5 a.m.
and
5 a.m. ni vituko
ile time nilikuwa na spin dinga, you guy nilikuwa najionea maneno mimi kuna raisha pita baka na side mirror yangu
ya hiyo najuaga mimi kuna raisha
ilikuwa usiku kwa saa 8
kwa siku nilikuwaga mimi
ex-domain
waifu wa domain ni mlami kuna raya juu ilicheki juu ikaruka juu ya bonde takime gongo ikia ni drive tuna nikaishia ina na mlami iki expect mlami anado ikia ilikuwa niishia
ilikimbiza ndaye
ilikimbiza ndaye huko
wanaona waza kujirusha ati unamgonga na gari
ulikuwa uko fit waambia kuja
rasa kabisa but history ya John Falme of course tutaendelea kuifuatilia vile tumesema jo tulikuwa tu katikati ya recording yetu tushamaliza part 1 ni moto kabisa si ndio ni moto kabisa tumebonga juu ya Fernandez Barasa alafu tukabonga juu ya nani tena jo tukabonga juu ya P Diddy history ya P Diddy jo tukwa tumwaingia ndani jo we went in jo like P Diddy and Mick Mill in a pool you can tulienda ndani alafu sasa ndio hiyo time tuna nini tuna take a small break to do part 2 history ya nani katokea. Alafu maybe any time unajua tuko tunalia vile part 1 haijakuwa sponsor jo maybe mtaweza changamka jo part 2 zile kwa Monday sio
tunaenda home faces down
faces down but all the best to DJ John Falme rest in peace kwa uo karao all these things could have been nini kuzisikai pia tuko heartless rest in peace to the cop alikuwa naitwa nani jo uo karao jo rest in peace kwake and this is confrontation to like damn man I don't know like
as long as ilikuwa usiku na ni magari magari kuguzana usiku mimi unajua mimi nishaiguzana na raya mob walevi automatically namwambia gatu gari lazima nitatengeneza unajua tu unajua hiyo ni nakuwa the easiest way out kama utaki argument hata kama ira yena atakaje nisha kwa kesi kama hizo na raya mob unakubali tu immediately because unaona amelewa na anataka kuleta story.
Okay, so karao mwenye alikuwa anaitwa Felian. Alikuwa anaitwa Felix. Felix Kellyan Kitosi.
Okay.
Wa DCI Dagoretti, rest in peace. What are the truth to come out?
Yeah.
Hopefully justice itakuwa done. And it's a sad story, man. Yeah. At your highest moment, that's when the devil comes for you. Ekonene.
Ekonene.